babi mulibemba utoni mulwelele tulango bukulu bwenu limonda chilimukai gana un cuento fusha piola mumbangae ubukali bwankalamu noluse lwankunda amapili ne mimana nimwe mwalengele vyonse fi tumona nevyota tumona filango bukulu bwenu
leo ubukulu bwenu tata twabumwe na mufibumbwa fyenu ae tatae leo ubukulu bwenu tata twabumwe na mufibumbwa fyenu ae tatae
Fiancé ni mwe ni myulu ne sonde ni mwe tende la mumwela le sakate bebe na imbo wimbo ukutinta sheka bumba wesu watu umbile ukwabula ukushapo nangu kamo oh nangu kamo oh twamishinshi mulaya we Twa misumbula ya we Fionse fitumona Nefiota tumona Filanga Ubukulu wenu
Leo Ubukulu wenu tata Twa umwe na mufibumbwa fenu Aye tatae Leo Ubukulu wenu tata Twa umwe na mufibumbwa fenu
From morning to night, may all creation praise you. Yeah. From clouds to stars, from day to night, may all creation praise you.